www.azukulu.com. Zavuta o kaza ndienda chambalinga tingano Kaza yamba matama kumandi pangila mano Tumini sina ya gomalenga kupiano Koma wazongo nitayano Dalusa po energy, dalusa po zamili Uza pesa amili, kaza ndisi ya jeni Dalusa po energy, dalusa po zamili Uza pesa amili Sandy see a Jenny, yeah. Jenny, we Jenny, we. Usali va Jenny. Jenny, we Jenny, we. Usali la Jenny. Jenny, we Jenny, we. Usali va Jenny. Jenny, we Jenny, we. Usali la Jenny.
Kabela bono sisi Jenny. Kapeno funa motoka. Yoba uja kodanga kupasi chan. Bad boy chusa kagusamala. Neukarila. Zaku salila, tandisa mila, uko pacha, zaku kwa tama, suka malila Daluza po energy, daluza po zambili, uza pesa ambili, ukaza ndisi ya jeni Daluza po energy, daluza po zambili, uza pesa ambili, ukaza ndisi ya jeni
Jeni we, kani yake nda straightforward yomvese sana Ukaza yamba kuzimba kumera mapiko tizatana Sinufuna zo pasa na mateni Likachoka bwele peni Kwa iweo naononga energy Zoma ni uza unali kupate ntima umakunda Jirunga mocha kenchoti neyo sanje inakula Taononga energy Ladusa mumapili Don't take my melody Tachoka kutali
Jenny, we Jenny, we usali va Jenny. Jenny, we usali la Jenny. Jenny, we usali va Jenny. Jenny, we usali la Jenny.
Story zanga, ugaza nsia uzandi mva. Una nzanga, tawi wa Santa Isa.
Azukulu.com